rangi ya chotara. Manga manga, asili ya Kizanzibari. Chokoleti kala, mixa mtanga tanga. Unangara ngari ngari. Gozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama wabandia. Ukitembea koko, uko nyuma bai koko. Mziko siwa buku jero. Soto jola boko boko, laini nyanya ya kopo, yani bunyero bunyero. Achana naki naki, awana lolote. Watazusha na wajiki jiki, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, chifa madangote. Ufaye shela wiki, tapata kwa Aristote. Habibi,
habibi,
nuru la aini kipendaro.
Habibi,
yonga mkali aini.
Habibi,
nuru la aini kipendaro.
Habibi,
yonga mkali aini. Penzi lisiwe dibaji, sidisha utamutende. Mahaba yawe full charge, tukomeshe fisadi viweme. Nikande kande masaji, wabaki kupiga vijeme. Waka eriki magadi, ongeza na peremene. Mchunge shetwani, mama tuende pole pole. Kuna esmakani, akina juma lokole. Wasikupane kichwani wakazua mambo chochole. Iwe haibu mtani, Mr. Michambo wanichole. Achana na kinagi, awana lolote. Watazusha na jiki jiki, pensi watieto.